kid to my heart, kid to my soul. Best boy. Obulungi bwajabula mbuzi, olabika katondo muwanguzi. Abasajja kati balambuzi, mu Miss World gwe muwanguzi. Awadi y'obulungi ogitutte, saba gwe kyoyoya n'omubudde. Oli kisumuluzo nzigudde, toyina kamogo n'okugwe. Awadi y'obulungi ogitutte, saba gwe kyoyoya n'omubudde. Oli kisumuluzo nzigudde, toyina kamogo n'okugwe. Asome sing them ki, oli kisumuluzo ki. Lete kisumuluzo ki, oli kisumuluzo. Yingiza yingize into my heart ki, oli kisumuluzo ki. Lete kisumuluzo ki, oli kisumuluzo. Yingiza yingize into my heart. Oli kisumuluzo gwegola wo yingire. Munda mumutima gwange funa sitokalire. Byenjoge na njagala feelings owulire. Wigalire yokuwanga sagala ufulume. Njagala tunyumirwe, njagala tuchakale. Njagala tuyagale kalebe chiruma bafe. Njagala kube mbaga na yeso konyanjure. Kumikoro neba exi baje balie kumere. Awadi yobulungi ogitutte, saba gwe kyoyoya n'omubudde. Oli kisumuluzo nzigudde, toyina kamogo n'okugwe. Asome sing them ki, oli kisumuluzo ki. Lete kisumuluzo ki, oli kisumuluzo. Yingiza yingize into my heart ki, oli kisumuluzo ki. Lete kisumuluzo ki, oli kisumuluzo. Yingiza yingize into my heart. You the key to my heart, key to my soul. Key to my life, baby, enjoy the show. Key to my heart, key to my soul. Key to my life, baby, enjoy the show. Yo, you're the master, master key. Master, master, master key. Pretty like Alicia Keys. Pretty like Alicia Keys. Key, oli kisumuluzo key. Lete kisumuluzo key. Oli kisumuluzo. Yingiza yingize into my heart key. Oli kisumuluzo key. Lete kisumuluzo key. Oli kisumuluzo. Yingiza yingize into my heart key.